Fresh out from nigerimix.com.
Chaliakona 9 inch ina shift gears automatic, lakini daily napigana na masai chick. Kini love ninavumilia antics na huku anga hivi misielewi, nikanta cheese ni nini sikupei. Lucky you, mimi si wanyeri. And when I'm back, nimerudi juu ya mechi. You said, call me back. Don't do that. Say my sorry, I take you back. When you playboy, hiyo ni fact. Na ninarudi nikisema ni ya love.
Nini utafanya? Hata tukikosana, mini fala nitarudi. Mini fala nitarudi. Haijalishi. Nini utafanya? Hata tukikosana, mini fala nitarudi. Mini fala nitarudi. Mini fala nitarudi. Nitarudi. Rudy, Nita, Rudy. Rudy, Nita, Rudy. Rudy,
Rudy. Yeah. Uta Rudy, vile unapenda hiyo kuni. If loving you is wrong, you better sue me. Ain't nobody do me like you do me. Ooh-wee. Feeling that you give me so, so real. Addicted to your body, natamani. Mami. Run, 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 run. Kubembelezi unajua utakam. Never simping girl, I'm a bad man. We could be riding, riding, riding.
Haijalishi, nini utafanya. Hata tukikosana, minifala nitarudi. Minifala nitarudi. Haijalishi, nini utafanya. Hata tukikosana, minifala nitarudi. Minifala nitarudi. Minifala nitarudi. Nitarudi.
Yeah.
Rudy,
Nita,
Rudy.
Mama,
Rudy, Nita, Rudy. Rudy, Nita, Rudy.
Rudy. We could be riding, riding.
Fresh out from nigerimix.com.